akusiza ukubaleka inkinga ngiyazi ambane sihlale phandle esike sibonisane edalumanhlabana nawo angilali edalumangalahla uwangisazi uma singakwazi ukuxazulula mthandi ngifuna uhlezi nami xola sithandwa sami ngoba imizwa imizwa yami yophelela kuwe andifuni nothintwa andifuni nothintwa andifuni ukuzibona kuwe funa uzibona kuwe
We'll be right back. Oh. Ooh, ooh, ooh.